homos asenze into zalokusho ama homos asenze into zalokusho mina ngithatha impela into zalokusho ngithatha ntoba impela into zalokusho ama homos asenze into zalokusho ama homos asenze into zalokusho.
Into zalokusho.